nalimisi penzi lako. Umenifanya nijone crazy, tanga niteke zirofa. Nimevuna vingi, tangu nwe na wewe. Hilo uwelewe, yuma kuilova. The way you shake, the way you dance, the way you smile baby. Unanifanya nijisi happy, kama niko juu na fly. Sikio na kubari sikidawa, umenifanya na pagawa. Mambo yote kwangu so sawa. Haka na wishi na utemawa, ija uriko tuenda sawa. Baby please give me roma. Yani mimi mama,
nawe
tukikutana. Yani mimi mama,
nawe
tukikutana. Yani mimi mama,
nawe
tukikutana. Yani mimi mama,
nawe
tukikutana.
Wazina nijia isia pale nikikumbuka penzi lako na kosa raha o mama. Hata melodi wapa walisema mapenzi kuvumiliana wala so kugombana. I swear you're my sweet lover, na kupenda love never stop over, yeah. Baby you make my dream alright.
Sweet sweet baby, I'm niku baby.
Mama,
nawe
tukikutana. Yani mimi mama,
nawe
tukikutana. Yani mimi mama,
nawe
tukikutana. Yani mimi mama,
nawe
tukikutana.
Sisi bebe, come niku bebe.
You my sweet sweet, you my sweet sweet. You my baby, baby.
I done on the beat, the melody.